mabumba ya bilina ya kumana nge mwewe chinele chi kangefi ya lepo mashiri ya kwa moshi tapale po mre ingili ya baka panga nge mwewa abakote wase vala ivina mwewe bi na mkoko mesha kwa eni mitandu po mshani le
Energy, boy. Yeah. We come with energy. Yeah. Put in energy and then call it a day. Instantly, poor guys. Yeah. So, team, try it in, then push it, guys.
Okay, let's go.
All right, cool, guys.